Essuula ya 49 Eby'abaana ba Amoni. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri talina baana ba bulenzi, talina musika, kale malukamu, kiki ekimulisizza Gaadi n'abantu be batuula mu bibuga byayo. Kale laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndiwuliza eŋŋoma nga bazirayiza Labba eky'abaana ba Amoni, era kirifuuka kifunvu ekyalekebwawo. Ne bawala baamu balyokebwa omuliro. Kale Isirayiri lwaliri abo abaamulyanga, bw'ayogera Mukama. Woggana gwe Kesuboni, kubanga Ayi kinyagiddwa. Mukaabe mwe abawala ba Labba. Mwesibe ebibukutu, mukungubage, muddukenga mu bunemi wabo mu bisaakaate. Kubanga maluka mwaligenda mu busibe, bakabona be n'abakungu be wamu. Lwaki gwe okwenyumiririza ebiwonvu, ekiwonvu kye ekikulukuta, ayo omuwala adde ennyuma, eyeesiganga ebyobugagga bwe ng'ayogera nti, ani alijja gye ndi? Laba, ndikuleetako entiisa, bw'ayogera Mukama, Mukama w'eggye okuva eri abo bonna abakwetoolodde, era muligobebwamu buli muntu okuviiramu ddala, so tewaliba waakuluŋŋamya oyo awaba. Naye oluvannyuma ndikomyawo obusibe bw'abaana ba Amoni, bw'ayogera Mukama. Ebya Edomu. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, amagezi tegakyali mu Temani, okuteesa kubuze abakabakaba. Amagezi gaabwe gagenze. Mudduke, mukyuke okudda ennyuma, mwekise wansi, mwabatuula mu Dedani, kubanga ndimuleetako obuyinike bwa Esawu ebiro lwe ndimujjira. Abanozi b'ezzabibu singa bazze gy'oli, tebandirese ezzabibu ezimu ez'okwerebwa. Ababbi singa bazze kiro, tebandizikirizza okutuusa lwe bandikkuse. Naye nze mwambudde Esawu, mbikudde ku bifo bye eby'ekyama, so taliyinza kwekweka. Ezzadde lye linyagiddwa ne baganda be ne baliraanwa be, so ye taliiwo. Leka abaana be abatalina kitaabwe, nze ndibakuuma okuba abalamu, ne bannamwandu bo banneesige nze. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, abo abaali batagwanidde kunywa ku kikompe tebalirema kunywa. Naawe gwe wuuyo aliwonera ddala okubonerezebwa, toliwona obutabonerezebwa naye tolirema kunywa. Kubanga neerayiridde nzekka, bw'ayogera Mukama, nga bozula kirifuuka kyewuunyo n'ekivume n'amatongo n'ekikolimo, n'ebibuga byayo byonna binaabanga matongo agataliggwaawo. Mpulidde ebigambo ebivudde eri Mukama, n'omubaka atumiddwa mu mawanga ng'ayogera nti, mwekuŋŋaanye mu kitabaale, mugolokoke mulwane, kubanga, laba, nkufudde mutono mu mawanga era anyoomebwa mu bantu. Ebyokutiisa kwo, amalala ag'omutima gwo gakulimbye, ayi gwe atuula mu njatika ez'omulwazi, eyeekwata entiko y'olusozi. Ne bw'onoozimba ekisu kya wagulumivu okwenkana n'empungu, era ndikukkakkanya nga nkuggyayo, bw'ayogera Mukama. Kale Edomu alifuuka kyewuunyo, buli anaayitanga waneewuunyanga era anaasoozanga ebibonoobono byonna ebyayo. Nga Sodomu ne Ggomola bwe byasuulibwa n'ebibuga ebyaliraanawo, bw'ayogera Mukama, tewali muntu alibeera eyo, so tewaliba mwana wa muntu alituula omwo. Laba alyambuka ng'empologoma eva mu malala ga Yoludaani okulumba ekifo eky'okubeeramu eky'amaanyi, naye ndikimuddusa mangu ago. Era buli alirondebwa, oyo gwe ndikuza ku kyo. Kubanga ani afaanana nze, era ani anaanteekerawo ekiseera, era musumba aluwa anaayimira mu maaso gange. Kale muwulire okuteesa kwa Mukama kwateesezza eri Edomu, n'ebyo byamaliridde eri abo abatuula mu Temani. Mazima bali bakulula, era n'abaana abato ab'omu kisibo. Mazima alizisa ekifo kye babeeramu wamu nabo. Ensi ekankana olw'eddoboozi ery'okugwa kwabwe, waliwo okuleekaana, eddoboozi lyako ne liwulirwa mu nnyanja emmyufu. Laba alirinnya n'abuuka ng'empungu, n'ayanjuluza ebiwawaatiro bye okulwanyisa Bozula, n'omutima gw'abasajja ab'amaanyi aba Edomu ku lunaku luli guliba ng'omutima ogw'omukazi alumwa okuzaala. Eby'e Damasiko. Kamasa akwatiddwa ensonyi ne Alupadi, kubanga bawulidde ebigambo ebibi basaanuuse. Ku nnyanja kuliko obuyinike, teyinza kuteeka. Damasiko ayongobedde, akyuka okudduka n'okukankana kumukutte. obalagaze n'obuyinike bumunywezezza ng'omukazi alumwa okuzaala. Ekibuga eky'okutendereza kiki ekirobedde okukirekayo ekibuga eky'essanyu lyange? Abalenzi baakyo kyebaliva bagwira mu nguudo zaakyo, n'abasajja bonna abalwanyi balisirisibwa ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era ndikuma omuliro mu bbugwe w'e Damasiko, era gulyokya amayumba ga Benukadaadi. Ebya Kedali n'ebyobwakabaka bwa Kazoli Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni bwe yakuba. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mugolokoke mwambuke e Kedali, munyaga abaana ab'ebuvanjuba. Eweema zaabwe n'embuzi zaabwe balizitwala, balyetwalira bo bennyini amagigi gaabwe n'ebintu byabwe byonna n'engamira zaabwe, era balibalangira nti, entiisa eri ku njuyi zonna. Mudduke, mutambuletambule wala, mwekweke wansi, mwababeera e Kazoli, bw'ayogera Mukama, kubanga Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni abateeserezza ebigambo, era abasalidde amagezi. Mugolokoke, mwambuke eri eggwanga eryegolola, eribeerera awo nga lisiita, bw'ayogera Mukama, abatalina nzigi newaakubadde ebisiba, abatuula bokka. N'engamira zaabwe ziriba munyago, n'olufulube lw'ensolo zaabwe luliba lwa kugereka. Era ndisaasaanyiza awali empewo zonna, abo abamu oluge, era ndireeta obuyinike bwabwe okubafulumya enjuyi zonna, bw'ayogera Mukama. Era Kazoli kinaabanga kifo kya bibe eky'okubeerangamu, matonga ag'olubeerera, tewaabenga muntu alibeera eyo, so tewaabenga mwana wa muntu alituula omwo. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Yeremiya nnabbi ekya Eramu, Zeddekiya kabaka wa Yuda nga kyajjaali obwakabaka nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, laba, ndimenya omutego gwa Eramu bwe bwesigo bw'amaanyi gaabwe. Era ndireeta ku Eramu empewo ennya okuva mu njuyi zonna ez'eggulu, era ndibasaasaanyiza eri empewo ezo zonna, so tewali baggwanga abagobebwa aba Eramu gye batalituuka. Era nditiisa Eramu mu maaso g'abalabe baabwe ne mu maaso g'abo abanoonya obulamu bwabwe. Era ndibaleetako obubi ekiruyi kyange, bw'ayogera Mukama, era ndisindika ekitalo okubagoberera okutuusa lwe ndibamalawo. Era nditeeka entebe yange mu Eramu, ne mmalamu omwo kabaka n'abakungu, bw'ayogera Mukama. Naye olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, ndikomyawo nate obusibe bwa Edomu, bw'ayogera Mukama.